Jemima ene eye efia da bosumi aso February de toso adionu nwotwe afim pinu na bedi akire adionu enu ba bia wo bia meemo akye ema wakwa banfa omra nshira 104.5 adom 106.3 sempa 94.7 ebre aso se ensema yensa ntwo for de aguya pon se de besum se anopa bosu kase e fa saka sa video so gana mantem no eye edu enzia otie nka wo ha na kasa video no eye wo ha ene adionu emiensa ena ensem no ya Boni jina po ediato adumonline.com adumonline.com na ene ensema esuya edi enamuno dia ebedi mu akotini ebi enisem mampeni John Dramani Mahama ena akasa chemise ome yakab mami nkebi ene ya ahobambo ensemuno wabairi mupampe ya mnejan naso brani
ya beko eye Commander Sugar Factory hono nafi yetu miyako ensemu ifri hoba wasuafua wano ene nei mampeni ya yini se jedi kuyayo huwe jedi and I think you ma want some so no matter no man in Tuminko, you are the same beer to ga, dear no walk from home, yet in your bro.
Na National Hila Committee, no idea, Pierre Jasse, Yanko Poya, Dumene, Womo Equa or Samono, and Yamachira, or Abosumino, or Munya Hupe, Echina, Aye Ramadan, a Comtreno.
And when you ever run with Shimunanim, sir, and my woman she owns Semino Dubia, and one Semino Aqua Jens Ripen in particular, and one Semino, and then Penny Foy entity, Eddie Ama, Achache Fubia, one umbedi Jubebi, a dear Juma. Nombidi, emunsem nyinaa de bro.
Adeshimai ma ensem no afoforo pi eka ho na no pai. Yesi ne kosu se dwa so ade a ye de eba be sommo na aboa kontrovese ni suma na ni ntia no pai. Aseda bi a wakase boy mu ye mfa ma nwuma koi.
DBS was we are truly your roof expert. We be board down so amesro wo mu a ena jesu wo mu board down so kama pa e de amao. Na Eco Bank, the Pan African Bank is kasem tutu ye de. Wakoya asoro bo adi ochi akoto kronko kasuru da biara da na de gwele a good energy the fam wonu gu hwe mu a chese bo ho ban pa ti gwale de enu a na ye yusuo na nya Franco Trading Enterprise wura na kachi a fon papa pa and wo de ma wo na air conditions so wo de bi a pii so wo madama and wo de esi akonkwa no pa no zia bere mu kase ye de ebe sum wo edi a meje so ye berema Kofi Dawson wo ti mi fere mi akoko a mene
amansa chia me kwadobe emreku adesh mama ye ntie san nchirimu Arejimama ye free semno ase adiara ye free ase ewo mampanin John Dramani Mahama nakate na papa ise wohwe ene amamranuma wono ena eya commander in chief ema Ghana Armed Forces na wodi apiedwa echre ene ahofama ene okukwa odi egwu akwam se de beya oman ye kabi mamin kabi ene ye hobambo semno ebetime gyan na so brane na eno ada ebra oba nan ekopie mu ewo man ye mna hye badwa fie na wodi oma no etibia etu dia ye fa no state of the nation's address yi bi ena o chem se se wo hwe wo man emupa e wo senka asrafo ra dodo na wo mu enya akode e de bo ene e oman mu no nyina e ho ban na enso e ka kwa se wo hwe Ghana ha se bi ko fo dodo na kurokura tuo e wo mu fia ene ade e fa no lances he wo mu ni ba ku se kute o se e ko basa na aye se ye hu eno kranpon ko danche no ade a ye fa no kabima men kabi amamuo no so no I was say emu ehyemu kete na menka sie mu na ochese se uyu obi asabi ukura etuo ene etutia bi na se ebia emfa nkata na se ye nanse se ya etiamra eno dia etiamra pa eno kura mponu se ukura bia broni se accountability I was say otim bebu hu akonta che bia onya free ye bebia auto free ye juma wudi die se dia beya dankoma bi no se wala nanse simpo na se ho ba asema ye tima hu nipa kura bebia anase etuo no efri na ebra wo jema shebo jafie na wode ensem no etu edwanu panisi anwuma da ye tifi ni ruano a ne ensem a wode etu edwanu ebinie.
Mr. Speaker, I'm pleased to report that Ghana's internal security remains stable despite developments primarily rooted in chieftaincy disputes. We firmly believe that even amidst conflict, it is essential for our citizens to coexist peacefully and seek amicable resolution to these disputes. We'll initiate comprehensive reform across all security agencies to strengthen our national safety and security. As Commander-in-Chief of the Armed Forces, I want to emphasize our determination to strengthen our democracies. This is particularly true given the troubled proliferation of military-grade weapons that have fallen into unauthorized hands. These weapons pose a significant threat to our national security and our constitutional democracy. They endanger the safety of all Ghanaians and potentially exacerbate existing conflicts such as chieftaincy disputes and in many cases fall in hands of armed robbers. Since taking office, we have pursued a responsible approach to account for these unregistered weapons while maintaining stability within the security apparatus. I'm pleased to report that we've made substantial progress and are committed to ensuring that those responsible for this situation are brought to book.
Na wotwale nka sia so se ene o men se wohwe yen ahye so yen ahye so a ene se efa ahobambo asem no wo yiri mu pampe se de beye agya enkofu ya yefro mu atwatodomi akyiranku ebi emefiri omen awra eno so minkire mu sei ena ode emaye omrache bedwafie.
In our efforts to safeguard our citizens, Mr. Speaker, to safeguard our territory, to maintain our democracy, we remain vigilant against the threat of violent extremism and terrorism. Therefore, we are resolute in enhancing our defense mechanisms through diplomacy, counterintelligence, information sharing, infrastructure development, and the acquisition of appropriate technology. Achieving a stable and secure nation nestles the motivation of our uniformed personnel. Currently, the Ghana Armed Forces faces a housing shortfall of over 17,000 units. And we recognize that the inadequate state of barrack accommodation needs to be addressed promptly.
Adeshimaima opanya teni ken eye Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na nanusi yape ene ene adumkasiye etu atu ahuma ema wamo ensa etimika na na apia meensa ono papei eba ahubambonze ma wabi wumpa brunise security expert na papei ni adumkasiye nko boom ena ochese adiaba kuwa humpa nese sebi kwa blania ukuretu nese sebi adwini nitrim na etuwa nukampiansa anso enlansisi ye wasosa adia ndie eye adia etia mrapa na mampani asema waka
weapon usage or mine beer mono, you will have to get lines and permit and sana your mouth to me say over use a cube a year two bang pistol now pursue kuta and as a pump action I'll pursue kuta and then I'm run a maho coin or gana now only permits it yeah dangerous it's answer yenimu nipa by away and I yenimu subang yenim baby our background at the good roof and see Serbia we nipa bonini and now history, he said, Sabio, or criminal record. Now, I could have killed you. Manu, you're more dangerous. And he said, Mampani can say one more, I could have been an embrano mobility and a pressure set. Yeah, you know, and I said, yes, sir. So, yes, sir. Thanks.
Adeshimaima opanyina yeteni nkei eye nana apia mensa waye security expert ena yeteni nkano ya ntuwa suneja ye mungra eye ejwe dimu enzimu na ye bo ule mudi ya na Commander Sugar Factory wani yadi ya ni nchile wuni mse factory bebo umayi gane munu afia pima hankuron edyo siya ena 1964 ena chase mpedifoshe ya ma Sugar Factory Commander Sugar ne sabre ni yefreni Commander Sugar Development Company Limited ema chase di ne mua afia pim ahankron edio kunumu 1990s wo ena chese factory ejigu ya nene mua besine chese intimi mfani ntuma pamfa mfrae mampeni wabetina sui na penso wa fimpinu eni duisinya 2016 eno kope besi ya india banho eni 35 million choppable US dollars eno wadibeshi musi ya berenda Sugar Factory etumia mfani ntuma pa edie frene jina suna inya yudia redia yetumia imue sichiri na yisichiri ya kredibo umemuno so etumia atinye inya edie etumie di nanso enye ya boa Commander Sugar Factory etumi meye adwuma mpo ne kra no eni so ade nwo mu se betumi ama mabu na adwuma ne de keka kan no etumi aba so ne no ena wosoafo a wona hwedwe di ku adwuma mu adwedie na fifidi nwuma ho nsem so Minister for Trade Agri Business and Industries Elizabeth Ofosu wakopiem wo Commander Sugar Factory ho ena wo chese bampani ahye ne keten so won hwese Commander Sugar Factory no wode no ma begu akwam na ene ye wo mu wotumi ede wo ho hye mfidi nwuma mu ne adwadie ho nsemu no wonpo mu nyina ankrankra obi bia wotumi hye mba ne yeye no wonfo mmeshim wonfo nshika mmeshim se be ya Commander Sugar Factory no ebetumi agina ne nanso na fa ne ntoma pa die frɛ no wo hwɛ ni mu se tumi ewie pa period ya na chese nyuma nko a edebe brade hye wo mamu no beyam pem so ene echi kra beya hanum 7500 jobs o edebe tumi apiem ye ntie maame Elizabeth Ofosun sem ni bi
ye kwakwan se ye paw me se Minister for Trade, Agri Business and Industry. Yira Mahama Shemi say, Commander Sugar Factory, kwa mpape bia mefaswa, ebe ye jumano, e Shemi semu. Enti, yadi miba yi, bosumi mi yunu kwa maa, yunusume druha, miba be shwe se dietie. Miba be shwe eme huse, Yira Mahama, eni Yira Tamils, omudi ejapadie kesie, ema Central Region. For nanso, ene uba, enye juma, enfi ngo chini ya yeye, in too many a juma emphasis cabaco crown to be a photo. In Tira Mahama, and this one, who say, Commander Sugar Factory, a bear running, Nasa running 24 hours. Now my import of a city, a swati, now my city, no white thing, and nothing I'm buying. Now, Unyaminti, Meshe, now my yen, sir, how are you running? In tea, and now, and this year, by person, industrialize Ghana. Let us say, Japadi waste workers here, sir, I see a Meshe. Na yɛ kwan papa yɛ bɛ fa so na yɛ adwuma na ɛni so ade hunu ne sɛ yɛ bɛ yɛ edua ahwedie ne bi wɔ ha ɛnyɛ commander nko central region ha baabia wo hwɛ sɛ transportation ka ho ayɛ mɔ ka adua ahwedie bɛ yɛ bia no betumi adua bi na ɔde aba
Enti onimanyamfo Elizabeth Ofosu ena wote ne nka sɛ wo kasa no ne soafo ne hwɛdwedie efidi dwuma ho nsɛm so na afi kwia yɔ mu adwedie nso eka no Minister for Trade Agri Business and Industries na ɛno akyi ɛno wo hene popra wo no ɛwɔ commander na no matren konwa akache ɔkatachi e kome a wɔtɔ so enwɔtwe wɔde tudwa wo kyerem sɛ ade no a ɛkɔ so na yɛ mo yia papa sansɛ sabe obi ano a ade pe ba ne fie a wo bɛbɔ ne bon karate ade ba eye enti wo mo hwani mu se Commander Sugar Factory ni ke ba na beboa de hye wo mpotem ho na nka gya mabunu kra no ne wo mo eka ho atumi anya adwuma yen so wo no mo ahwe akyire ahwe akyire ahwe akyire ejimi emma enwie pɛyɔ kra ene na nana kyerɛ se sika do so po man kra de ahye mu no eno kra no wo kaya na kyerɛ se emu aya na wo besrɛ se mpanimfo abɔ anan so wo mpɛso wo mo ye ne yedie wo no mo hwa so wo mbɛ ne ntentem se bɛya enwuma ho nsɛm no ebefa ne ntoma pade afira ewo ne mpɛso ya ne so
Oh, you gun a money in the Japazi. O Sunday, Pippi Pin or Yashim. And so Baban there, Pippi Pits, the Damas or Yashim, and Baban de Yana, Medias, Walker, Okucha Pictures, and a watch on Sammy Bia Trasi, a boo for Sibiara Wawa, Gunnisica, and now Sado, the Jackishim. It's a much abyssia, Maba, Mana, Mans. May you na more fast. Why are you betting? You me tell papa once America na na my monitor. Na as somebody came my movie or movie TV my meter I cast far Commander Sugar Factory on pay. Na me swap me zibamba me zizi na menda. Once America na da man swan wana so. Masle mama nda mbe abe amba mbe bibi o ibin ma abe bibi woko ibin ma abe bibi woko nwa beauty masro nyenya fosudi ifu
woni petin nken eye ohene popro ne wo commander nanano mu atran konwa okatachi e kome a wotoso enwotwe na ye to ansam no so dia ye ntinsi ene ye nanano mu enkemfu asummo na afibia no wo mode wo mo afutu wo ebo mpae e de boa e ma wo man nchichire koso sanso boa e ma ene e hyarodo na eba na afinsu adrusu bie ma ene national hila committee no wo mo e de apiadwa se ne e na mo kwe osane no na nyame ya dom na ze omunya hunu se ya kukuru echina e na Ramadan no efrasie na ene wamuko na ze bia omo anya enhu a ene ekia ne kikosiada ena ebefrasie na panyia wono ena ede na Oye jomtani ema the National Hila Committee no eye Alhaji Yusuf Alhassan wone esentwofo ebonkomo ena wo kire ni semusei e de ache ekwankra nei omo efa so edi Ramadan
nyame bo a on the 28th of February 2025 and a year 29th Shaban Sadano ena yebekwa kwohwe eye Ramadan bosome eye da ifiada se nyame ye adom ama ye hu bosome no eda fiada no a ada eye memenda March bosome no eda edi nkan no ena beye eda yebehye echiruya na ase eye Ramadan etwia no 2025 se yeko On the 28th of February, near Wumbu Suminoa, 90th, on the 2nd of March, a Sunday, automatically, a year first Ramadan.
Etino Alaji Yusuf Alhassan ena ye tene kana otra su chemu se ene sohwe ewiase nyina enkemufa ma no dɔsu pa na womu no womu enyina oma bia ebosome so ene de ye omu de esan se omu enkom sheni Muhammad ka chom se ene oma bia no ebra obosum bepie ena wo se ofriase eye Ramadan kwamche no eti menka se bia ni bia ai Pakistan fo de aba ye de ma ntie di bi Ghana fo de aba pe eno ena ye nyina ye hwe so na ye de aye Ramadan no ewo Ghana no so sei no chirim
National Hilal Committee ye de ye mfa bosumi bia enye dwuma jise bosumi eye Ghana bosumi ye me pa kire ni se sei ye beka se oman bi ewu bosumi a enye oman Ghana no ye National Hilal Committee ye ndintum se ye komshe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa chee se oman bia emfa ne bosumi enye Ramadan ase sa su na oman bia emfa ne bosumi emfa Ramadan emra ne wieye enti ye de Ghana bosumi no ana ye di enye adwuma
Na ne kwakwa mu na ɔkyɛ sɛ ɔhwɛ abanfofrɛ bae a adeɛ baakɔ ɔmɔni agye ne ho paa ne sɛ ɛne sɛ ɔwe haj akontukonkro no sika na da so na ɔbɛhwɛ bi dia fees no wɔsɛ saa de ne deɛ ɔmɔni agye ho paa bɛtumi aboa ma afi kɛmfoɔ doɔ no a ɛtumi doɔ mo ho agye haj no mu
sika no a wɔate so deɛ ɛde nkɔso ɛbɛba haj no mu ɛfiri sɛ sika no ɛyɛ 12,000 yɛ sika ketewa haj no so no a yɛkɔ no nipa bi wɔ hɔ a ɔmo a na de ɔmbotom sika etua nipa bi wɔ hɔ so a ɛyɛ obi ɔdomfoɔ bi ɛna etua mɔm nti deɛ ɛdi nkan no government yɛrɛ no ase wɔbɔ no ho mmɔde inshallah menim sɛ ɛde nsisan yɛbɛba hajj ko no mu nipa brodoɔ no a ɛbɛtumi akɔ hajj fi sɛ ntoso no a ɔde aba no ɛbɛma ne yɛ ho anyenhae
Arejimaima enipe yeteni nke wano ena eye national chairman edema the Hira committee Alhaji Yusuf Alhassan ena yeteni nkano yemfri sune da yemungra enwume suyemu enzemu na ube piemu ewo uforikrum asuye ya nefye enwume suyemu enzemu wanuma katia wanuma ya nchecheas ronkukra edi ama enipa wanuma yi wanu esi siku siku ahudu umu suwa mbewe se emankanka enwume suyemu enzemu ebe fana ntuma padi efreni ya meka yi enkrofuwa ya from a girl child education Education coordinator si wono ma mo ntete ye pa so mo mehwe e ma no wo du ba bia chese ensem bi wo hono mo a e kire wo mo so a wo mo ntumi nkanka ma yo anketo na a chance ye ba no e hono mani sa kire ye no mo ne no ma e keka ka ho wo mo hu ba bia wo mo mfa wo nsem fa bi wo kra no a wo ntumi nkan kire na wo fo wo ba ni teacher ni wo nsu na so ni obi a wo betumi aka kire na na akoye awro hosem na fo ndi shi wo mo a wo be sa kofa de ni wo e di aba ne no e na mpanifu aye ntete e di ama wo mo a e be si anamu no atumi ahwese A man can come with your own sem, ever found into my petty friend, no more how I won't yan, almost Kumwa, won't be to me a Kusudia Chewono, and ye at Wamaya Santity and a Dorothy, or ye Debra, a girl child education officer, a woman for Kumu, a Suyan, a woman, a for Kum education director, no, or in someone who do to judge Medino, a boa, a beboa.
Yama, a chomo, our school ba, and your papa, say a business avia, sexual harassment. Ebi ne se ebi a obu nensa na owo ya omu ana se onya ne ama odibesisi ne ho no na no nti onya obi a woni ne bedi ho komo ana obi a obeboa no yen coordinators no ana omo hwe e maiwa no ene meme ne nyina ye cheche omo nso senia omo onyi no nsesan ya e ba omo widie mu se na be ya tinka bi ba omo be hu bebi a wodi omatinka the kwakoshe no manfa nkoshe baby burning intino yen coordinators ne edwo ma ba ene say ye be training wo mu na ya build on capacity ne ama wo mu books a ebe boa wo ma sa adwumadie na wo say omo boa e ma ye school nkwala no ye de wo mu famu no omo betini ahye mu kena
Enti Mame Dorothy oye Debra girl child education officer wo furikrom ena wo tenen kanu ba na bai wa no wo so bibi ne nan na me ha bra kwa gu asim mame hwema sa amu no are no ena wo si coordinators be bua na ja bibi sa no kwa na no bitumi akoka kire o mna bibi atumi atoyi na pani kwankyefo ne hwengu masu ya ho sem e wo eye empotemu ho furikrom empotemu ena wo de ensempi no atodwa a wo kire se sisi no enwu masu ya ho akohia nti wo baba hwese obetumi asu ya de ne manso wanumu umua eye, nejume die medi uwiasino nyase mketua. Dorothy opadi, oparibedu.